G Prisa.
Vinad on the beat.
Violence, hate speech, unemployment. Kabila tunakataa, tunazika leo. My youth tuko rather this time atupigani. Sote tumeshikana kudumisha amani. Tumagree, atwezi kutumika. Vita na ukabila si otiba, ni msiba. Ni ite peace ambassador, ni nalinda katiba. Tumejawa na utu, kurusha mawezi. Atuwezi kutubutu, topenda inji yetu. Tuko tayari kuikomboa. Tumejenga for long, kama tuwezi pomoa. Valence ni ya nini? Hiyo ni nonsense, fracas na chaos. Aizifanya to progress, election upita, but can it about evil? Hakuna ja kupigana man, au siyo? Vidole mbili juu, kama unapenda amani. Tingishe kito yako, kata ufisadi.
Tingishe kito yako, kata ufisadi.
R.I.P. Violence, R.I.P. R.I.P. Hate speech, R.I.P. R.I.P. Unemployment, R.I.P. 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 Violence, R.I.P. R.I.P. Hate speech, R.I.P. R.I.P. Unemployment, R.I.P. 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 Ukabila ni ufala, R.I.P. Ufisadi ni ushenzi, R.I.P. Kupigana si ungwana, R.I.P. 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 Politicians wamejawa na matamsha kupotosha. Kwa political rallies, manifesto za kuchocha. Kenya wametoka, si asa chafu, mabafu chafu. Vijana tuko na uwezo, but tuna lack funds. Mr. MP, lipeleka wapi uwezo funds. Kazi mekuwa haba, baka kina dada wamemwa na ukaaba. Dio wapate do, tabidwa uze mahaba. Kuna opportunity, equality. Don't expect nini kama siyo insecurity. Makabwela, I wanna hella, wanna languish in poverty. Watoto wakona za, wana kula, saute loudspeaker. Saute wana inti, bado wakija skika. Polisi kila saa now, wakona sisi. Hawa tusaidiji, waomba usaidizi. Msoto kiwazidi, zaidi. Tenye wana duni kupomote ufisadi. Taxpayers money, wanafanya anasa. Wakenya tumeungana kwa ballot box ta wanasa. R.I.P. Violence, R.I.P. R.I.P. Hate speech, R.I.P. R.I.P. Unemployment, R.I.P. 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 Violence, R.I.P. R.I.P. Hate speech, R.I.P. R.I.P. Unemployment, R.I.P. 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 Ukabila ni ufala, R.I.P. Ufisadi ni ushenzi, R.I.P. Kupigana si ungwana, R.I.P. 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 R.I.P.
Vijana na talando kanyimwa chance kwa sports. I wanna pesa. Sa either kuna other ways wana gambo na sport. Pesa. Siyaza za chuki leo na terminate. Wina pick peace, peleka mbali hate. How politicians I wanna hire jamani. Wana tukanana ata adherani. Wamekosa isia wana baka demokrasia. Huu ni ukritimba. Simba ni mkali but pia utiwa mimba. Sande apunda mateke. Nataka mtu wajiri atutaki peremende. Mjinga amerefuka, politicians kwa matatani. Tukutane kwa debe, tukupeleke nyumbani. Wanasema peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Razor, peace, Muimu.
Vinad on the beat.